awuyelele mama
yankulu inkinga jandana nomuntu engakaze ngimole ku-social media jandana nomuntu engakaze ngimole yankulu inkinga jandana nomuntu engakaze ngimole ku-social media jandana nomuntu engakaze ngimole yankulu inkinga baba awuyelele mama nayakazi awuyelele mama nayakazi sifundisa nayakazi my baba sifundisa ngathandana nomuntu engakaze ngimole enkulu inkinga thandana nomuntu engakaze ngimole
Tanala no mundenga zenimole,